Yo, Makadinali
Alex Bar.
Hapa kuna ujanja ni unahema. Ukicheki fiti time inaenda. Na shanga nilini pesa tanitembelea. Na una drink zenu squeeze baru nibelea. Toa mimba ulale ndani wenerea. Kara utuanzia pull up uendelea. Wali die tafta kazi kwanza stafke manzi. Tia bidi kidogo work play tuende tena, tuende tena. Hapa kuna ujanja ni unahema. Cheki fiji time inaenda. Na shanga nilini pesa itanitembelea. Na una drink zenu squeeze baru nibelea. Toa mimba ulale ndani wenerea. Kara utuanzia kipulo kuendelea. Wali die tafta kazi kwanza stafke manzi. Work play tia bidi kidogo tuende tena, tuende tena.
Small body yo crew na ni boro. Seti ndom tunazifunga makolo. Stepping out a room si wachukua ni follow. Iko nini pesa kuwa msina jikuna mikono. Hakuna smile so najifunza ni soro. It's been crazy for a while so najituma mi solo. Tumeji yami na majitri na vifaru. Wagiletanga mafitina makoro. Mini ras bila rasta. Plus sina was fam. Wax kila saso si mas niwe maskan. Uki rap fans ubongoma ka western. Na mi kila line punch kuchoma high risk clan. Nina crew yote hapa. Na kukosea then na kukotea after. Nikupe fast do nikuchoche faster. Ulipe fast do upate fast fam.
Hapa kuna ujanja ni unahema. Ukicheki fiti time inaenda. Na shanga nilini pesa tanitembelea. Na una drink zenu squeeze baru nibelea. Toa mimba ulale ndani wenerea. Kara utuanzia kipulo kuendelea. Wali die tafta kazi kwanza stafke manzi. Tia bidi kidogo work play tuende tena, tuende tena. Hapa kuna ujanja ni unahema. Cheki fiti time inaenda. Na shanga nilini pesa itanitembelea. Na una drink zenu squeeze baru nibelea. Toa mimba ulale ndani wenerea. Kara utuanzia kipulo kuendelea. Wali die tafta kazi kwanza stafke manzi. Work play tia bidi kidogo tuende tena, tuende tena. Tuende tena.
Ya kwanza kutipurura. Washa bunga, tupate nyaki sina turunda. Muslim star kina munga, hiki kidunda. Proceed ku deliver raps na ujuzi wa mkunga. Ni mkanali chunga, samdo wa mafunga. Zaski coach dunga, kunitoa zone. Gumka mnje achore unga. Yeah, I like challenges, handicaps. Sipi stories, me real warrior. Minipe mic, minishike Doria. Nikispeak chukoria, una die to lock horns. Mina pick flows ka cotton. It's done like a ton, MC mchele mimsi wa kona. In short form, when you pick one, ni crusty. Baki iPhone, kwa mtono ngeza rayphone. Kwa singi zopono wa tekono. Siaga bones na andika vesti jadili thong. Like as a kettle, setana will be gone.
Yeah, oh what a fit. Squeezy ni kutrick. Nikipata ata 60 na juwa ndadishi fit. Ukiepeshwa OTC to Haile Selassie Avenue. Kivumbi adi ongata line. Sony uhepe tunji ya mazaro ngai. I'm smoking shashamani adi sababa when I'm visiting my emperor. Na siko ndethe munga deo ni luga ya marastaman. Maheta watapenda student akisha geuka mentor. Saizo wengi wao biashara ya imstiri ni muanacha. Na bado niko mbele bila kumake my meetings na my lecturer. Ile deal sai vipi juu. Squeezy mna usoro man. Mshoto mna tusorora. Ama nju besides tuna vitu chafu siku avoided na machokora. Misuko suko bala vituko kibao. Vivile tuko tuwa kardinali tuko involved na vitu popular. Nikikushika tu ndo venye this planet can only flop. Juu mtu kuma under arrest. Usikizo ni polisi za cops. On your toes, kwanza tipito. Chesanga briki cho. Kumada jo, nimeifanya. Seriously, as a boy, 14 years ago.
Hapa kuna ujanja ni unahema. Ukicheki fiti time inaenda. Na shanga nilini pesa tanitembelea. Na una drink zenu squeeze baru nibelea. Toa mimba ulale ndani wenerea. Kara utuanzia kipulo kuendelea.
Wali die tafta kazi kwanza stafke manzi. Tia bidi kidogo work play tuende tena, tuende tena.
Hapa kuna ujanja ni unahema. Cheki fiti time inaenda. Na shanga nilini pesa itanitembelea. Na una drink zenu squeeze baru nibelea. Toa mimba ulale ndani wenerea. Kara utuanzia kipulo kuendelea.
Wali die tafta kazi kwanza stafke manzi. Work play tia bidi kidogo tuende tena, tuende tena, tuende tena, tuende tena, tuende tena, tuende tena.
Pata lawsuit after ku drive under influence ya Lawson. Uyo kidosho, yongi anambosho. Anajua orosho so mtu wangu caution. Usto umepicha na umezei politician. Tupia na bicha mlicha kata na kichwa. Slice yotaki sit na fuata ritual. Ya ku give thanks to make cover distance. Ipake rangi ya lafu finya restart. Keep rope alikokia colleague road. Baka cops waka come in form of squads. ule kikroll, wengine wa climb up your wall. Alafu waicheze tuki west get mall. Niko strict na umarapa style ya marwa. Meja kiraide umesikia bablas. Wycliffe Jones ya kujeda baba lafte dan kimaze haila kitajwa.
Hapa kuna ujanja ni unahema. Ukuchia kifiti time inaenda. Na shanga nilini pesa tanitembelea. Na una drink zenu squeeze baru nibelea. Toa mimba ulale ndani wenerea. Kara uduanzi ya kipulo puendelea. Walidai tafta kazi kwanza stafte manzi. Tia bidi kidogo work great. Kwende tena, kwende tena. Hapa kuna ujanja ni unahema. Kifiti time inaenda. Na shanga nilini pesa itanitembelea. Na una drink zenu squeeze baru nibelea. Toa mimba ulale ndani wenerea. Akipolo kuendelea. Walidai tafta kazi kwanza sante manzi. Work pray, kia bidiki dogo. Kwende ten, kwende ten, kwende ten, kwende ten, kwende ten, kwende ten.